kunitegemea.
Bwana,
Bwana
ndio
ngome ya uzima.
Daima,
daima namtegemea.
Bwana,
Bwana
ndio
ngome ya uzima. Take me.